kwagala biri biri ebisembayo anevi Nathan
Jeezy Bits
buli kirabo kyazudde mu mutima gwe mundeyo gyosudde remember back in days kankusaba mukwano kamitindeti empewo nekunta maziga nenkaba kuba netonya budresi bw'oyambala otambula bulungi gwe nolola eyo kisi yo baby I go feel it baby mulavu oli wambala my love is for you baby love yange otadde mukataba akasinga mukwano gwange kwagala biri biri ebisembayo love yange love mutima gwange baby kutwale love yange love mutima gwange baby kutwale gwe jangu baby omukwano gwo mungi mulavu oli wambala my heart is for you baby omukwano gwo mungi gwe gwansitula baby baby my love is for you eyo kisi yo baby I go feel it baby mulavu oli wambala my love is for you baby love yange love mutima gwange baby kutwale love yange love mutima gwange baby kutwale uri kirabo kyazudde mu mutima gwo mundeyo gyosudde remember back in days kankusaba mukwano kamitindeti empewo nekunta maziga nenkaba kuba netonya budresi bw'oyambala otambula bulungi gwe nolola love yange otadde mukataba akasinga mukwano gwange kwagala biri biri ebisembayo love yange otadde mukataba akasinga mukwano gwange kwagala biri biri ebisembayo we'll be right back.